simple. Na kuona baba siyo simple. Tati miza mandiko. Ane mwone tuende Francisco. Positive energy. Ani tuwe nazo energy. Wazami ya jina oo. Wapo wengi. Nilikutaka, ukanitaka, ukanipadaraka, madaraka. Walitoka ta, kata kata, leo twasakata rumba. Nilikutaka, ukanitaka, ukanipadaraka, madaraka. Walitoka ta, kata kata, leo twasakata rumba.
Let's talk facts,
yeah.
Mina Weni combo made in heaven. Darling, let's talk facts. I mean, nani panda kichwani faster zaidi ya pombe. Nikikuboa uko chap kusamenye. Wazee kwenye ligi ni melpo wa kombe. I'm coming home with a bride shombe shombe. Yeah, she a 10 over 10. Got me loving again and again. Huyu mtoto ni dem la madem. Chuchu mesimamia ukucha. Mikuno ni gem la magem. Mungu kaumba na kaumba tena. Batani hamnioni tena. Nipo home na balali ya pema. Na sisi kika ni chuki.